kugaragara gusa nakunze kutabeshya. Naciye bugufi ndatuza mbona amaboko atareshya. Nagize ubwoba papa wawe ambajije ngo bite wesha. Nyuma na mama wawe avuga ko ndora nk'uwikopesha. Gusa wakoze jeste nk'umugangsta mbita mbona kudapfusha. Kuva uwo munsi nyibagize wa mutwe untera pressure. Inshuti zibaza ngo jama bahe kwa datwika. Reka sinakureka ubwo kereka nshakasaga. Ndi so professional, so protective, so seductive and always active. Productive, addictive, supportive and connected.
Mu mutima nakugize uwanjye usanzwe ubibona. Uyu ni uwanjye abandi ntibahave. Ndamurora nkibona basi ntibabyanze byose umbwire. I don't wanna go back. Mbwira nimubyumve. Give me distance. Cause I don't wanna go far, so far.
Yo, nzaguhimbira indirimbo ikubahiriza. Wambike impeta ibiguhamiriza. Ikosa ryose uzakoranye nzahumiriza. Kure hashoboka ushobora kujya nzategereza. Mwantinya Allah ukiye ufite dala. Uko asabiri dop ntidukeneye amatara. Nono wahala brown skin color. African queen low key nagwa sara. Tuti magara yanciye kwirigara. Abamushaka bo ni benshi ni wababara.
Ibaze ko hari ubwo njya muri cyongo.